ya Express FC mkwano gwabanji isewo kwesogwa mutendera kwa timu ya 16 mpaka za Stanbic Uganda Cup bwe kubye club ya Ntonga Stars goro 2 kubwerere mpira oguzanyidwa msawe mitiana Senyonga Mikidadi ne Hemre wa Malaiba bebate bya gole ezwangu za Express FC mkwano gwabanji Mongeri yemu URA erumye n'ogwenguru okuwangula Black Power Black Power kugoro mukaga kutano ezibadde za penalty oluvannyuma lw'okulemagana nga mpa walengedde katimba kane mukamune mu dakiika 9 mu kisaawe na kivuo Ondu Paraka nayo eiseo bwekubye Football Classroom goro 5 ku 4 eza penalty nga balemaganye mpa walengedde katimba kamune mu kisaawe akyaluwa Ate UPDF na ye wandu demu chikezi homeboys kugoro nyako satweza peneti oluvanyuma lw'okusibagana gole mukwemu. Mukiseera kino Vira Jogo. Ezuzumba ne bulu mukisawe kya Fufa ekyakadiba. Abayise olwaleero beegase ku KCCA Vipers n'ekitala abasoose okuyitawo. Omuwanguzi w'empaka zino akiikirira Uganda butereevu mu mpaka za Africa eza CAF Confederations Cup era Vipers yawangula empaka ezaasembayo bwe yakuba KCCA ku final goro 2 ku bwereere mu kisaawe kya Fufa ekyakadiba. KCCA ne Express mukwano gwabangi bebakyasinze okuwangula empaka zino emirundi ebingi bakaziwangula emirundi 10 buli omu ate Vira Jogo yakawangula empaka zino emirundi 9.